surprised you today about Kim Jong-un.
Muxuu ahaa wixii ka yaabiyay aad kala kulantay Kim Jong-un?
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator. He loves his people, not that I'm surprised by
runtii waa qof shakhsiyad fiican, waana nin maad badan, waa nin maskax badan, isla markaana waa nin si fiican u yaqaana wada xaajoodka. Waxa uu jecel yahay dadkiisa ma aha wax iga yaabiyay, laakiin waxa uu jecel yahay dadkiisa. Waxaan u malaynayaa inaanu bilownay heshiis cajiib ah. Waxaanu nukliyeerka ka baabin doonaa Kuuriyada Waqooyi, waana arrin isla iminkaba bilaabmaysa. Waxyaabo kale oo badanna waa ay dhaceen, waxaana ka mid ah in lafaha ka hadhay dadkii dagaalkii Kuuriyada ku geeriyooday in dib loogu soo celiyo Maraykanka. Runtii waa arrin wanaagsan oo dad badan ayaa i weydiistay in loo soo celiyo lafihii ka hadhay dadkoodii dagaalka ku dhintay.
They called me, they've written me letters, please can you do it, and he's agreed to do that. Thousands of people, so you know, who died in the war, so that's a big deal.
So you put the human rights issue on the table today and he reacted how?
Markii aad miiska soo saartay qodobka ku saabsan xuquuqda aadanaha, sidee ayuu uga jawaabay?
Very well. I mean, we obviously were talking about the denuclearization 90% of the time, but we put a lot of other things, including human rights were mentioned.
Si wanaagsan, waxaan u jeedaa 99% waxaanu ka hadlaynay hub dhigista nukliyeerka, laakiin waan isla soo qaarnay waxyaabo badan. Xuquuqda aadamuhuna ka mid bay ahayd, iyo soo celintii lafaha dadkii ku geeriyooday dagaalkii Kuuriya. Waxaan ku darnay qoraalkii aanu soo saarnay oo iyada oo qoraal ah ayaan haynaa, waana wax ka badan wixii cid walba ay
filaysay.
Sawir ma naga siin kartaa waxyaabihii daaha gadaashiisa ka dhacay? Ma siisay digniin kama dambays ah? Isaguna ma ku siiyay digniin? Bal nooga waran waxyaabihii aad isla qaadaa dhigteen.
Not an ultimatum. We know we've been dealing for 3 months really, and we've been dealing through our various representatives, including Secretary of State Mike Pompeo, who's done a really fantastic job. So we've been dealing for a pretty good period of time, and when we met today.
Maya ma jirin wax digniin kama dambays ah. Wadahadalku 3 bilood ayuu soo socday. Waxaana wada hadlayay wakiilo naga socday oo uu ku jiro xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo, oo runtii qabtay hawl aad u wanaagsan. Waxaan wada hadlaynay muddo badan, markii aanu kulanayna isla markiiba waan isla qabsanay. Iminka anigu waxaan galay saacaddii 9:20, micnuhu ma aanan seexan 9:20 weeyaan. Waxa uu ahaa wadahadal dheer oo aan ku farxsanahay. Waxay arrintani bilow u tahay wax wanaagsan, sababtoo ah waxaan halis ugu jirnay dagaal. Kuuriyada Koonfureed waxaa ku nool 28 milyan oo qof, waxaana taasi ay keeni lahayd in malaayiin ka mid ahi ay dhintaan, laakiin iminka heshiis ayaanu gaadhnay.
North Korea very well. Seoul has 28 million people. That could have ended up with millions of people dead, and we're going to end up with a deal.
All right, what about our troops? Are they staying?
Ka waran arrinta ciidamada Maraykanka, ma sii joogi doonaan Kuuriyada Koonfureed?
Yeah, they're going to stay. We didn't even discuss that. That wasn't discussed. We are going to get out of the war games that cost so much money. You know where we... Because I think number one is very...
Ha, waa ay sii joogi doonaan. Xitaa maba aanan soo hadal qaadin arrintaasi. Waxaan sii joojin doonaa ciyaaraha dagaalka ee qiimaha badan nagu kacaya, sababtoo ah waxaan u arkaa in daantaasi ay tahay. Waxaan u malaynayaa in ay ku faraxsan yihiin, mana samayn doono maadaama aan ku jirno wadahadal niyadsami ku salaysan.
It costs a fortune to do it, and we won't do that as long as we're negotiating in good faith.
What brought him to the table this time? Because, you know, there's been a lot of saber rattling back and forth over decades with the DPRK in the US.
Maxaa Kim keenay miiska wadahadalka isaga oo muddo badan cagajugleyn ku jiray?
Well, actually, I don't think there's been too much saber rattling prior to me. I don't think they basically had a silencio attitude, silence. They didn't want to talk about it, and you can't do that. And
waxaan u malayaa ma jirin wax jabaad ah. Aniga hortay uma malayo in la isku dayay in la aamusiyo. Ma aysan rabin inay ka hadlaan, mana samayn kartid sidaasi. Waxaan u malayaa luqadda wadahadalku waa muhiim. Run ahaantii, taas la'aanteed uma malayo inaan halkan soo gaadhi lahayn.
Some people thought I was doing the wrong thing. I think without that we wouldn't be here. I also think that he really wants to make a deal. He wants to do something.
Laakiin waa maxay sababtu?
Because he knows that we mean business. I don't think he felt that in the past. I think in the past it was different people.
Sababtu waxa ay tahay, waxa uu garanayaa inaanu shaqo diyaar u nahay. Uma malayo inuu sidaasi dareemay markii hore. Waa inaanu shaqo qabano. Waanan qaban doonaa. Berigii hore si adag ayaanu uga hadli jirnay arrinta Kuuriyada Waqooyi, laakiin maanta qoraal ayaanu kala saxiixanay. Waana mid ka badan wixii ay dad badan filayeen. qofna meeshaasi ma soo dhigan in ay arrintani dhici karto.
But I think we signed a document today which was far greater and more comprehensive than people thought. Nobody thought this was possible.
What do you think he thought of you after he left?
Fikrad noocee ah ayuu ka qaatay ayay kula tahay markii uu ka tagay?
I think he liked me and I like him and I understand the past and you know nobody has to tell me he's a rough guy, he has to be a rough guy or he has to.
Waxaan u malaynayaa inuu iga helay, aniguna waan ka helay, waan fahmi karaa. Umra baahni inay cid ii sheegto inuu yahay qof qallafsan, laakiin waan isla qabsanay. Waa nin maskax badan oo dadkiisa jecel, dalkiisana jecel, waana sababta uu sidan u sameynayo.
Loves his people, he loves his country, he wants a lot of good things and that's why he's doing this.
But he's starved them, he's been brutal to them, he still loves his people.
Laakiin gaajo ayuu ku dilay, si xunna waa uu ula dhaqmaa. Ma kula tahay inuu sidaasi ku jecel yahay dadkiisa?
Look, he's doing what he's seen done. I mean, if you look at it, but I really have to go by today and by yesterday and by a couple of weeks ago because that's really when this whole thing.
Waxa uu sameynayaa wixii uu soo arkay. Haddii aad eegtid, laakiin waa inaan maanta ka dhaqaaqno oo aan shalay iyo toddobaadyadii la soo dhaafnay ka dhaqaaqno. Waa markii waxan oo dhan ay bilowdeen. Cunaqabataynta muhiim ayay ahayd, waana ay sii jiri doontaa xayiraaddu ilaa iyo inta aan burburinayno ama aanu baabiinayno hubka nukliyarka ah.
Until such time as we see, you know, this is going to happen, and we pretty much see that now, but the sanctions will remain on until we really start dismantling or dismantle the nuclear weapons.
Because this is Voice of America, it will be heard in North Korea by the citizens of DPRK of North Korea. What do you want to say directly to the citizens of North Korea?
Well, I think you have somebody that has a great feeling for them. He wants to do right by them, and we got along really well. We had a great chemistry. You understand how I feel about chemistry. It's very important. I mean, I know people where there is.
Because this is Voice of America, it will be heard in North Korea by the citizens of DPRK of North Korea. What do you want to say directly to the citizens of North Korea?
Madama aad ka hadlaysay idaacadda Voice of America oo laga dhageysto gudaha Kuuriyada Waqooyi, maxaa si toos ah u dhilahay dadka ku nool Kuuriyada Waqooyi?
Well, I think you have somebody that has a great feeling for them. He wants to do right by them, and we got along really well. We had a great chemistry. You understand how I feel about chemistry.
Waxaan u malaynayaa inaad haysataan qof dareen wanaagsan idin haya. Waxa uu rabaa inuu wax fiican u qabto dadkiisa. Si fiican ayaan iskula qabsanay. Waana muhiim. Waxa jira dad aydaan si nabad iskula qabsan karin wax kasta oo aad samayso. Laakiin isla markiiba waanu isfahannay. Waan ka hadalnay, waxaan filayaa wax wanaagsan ayaa ka dhici doona Kuuriyada Waqooyi.
I think great things are going to happen for North Korea.